Mina cosmically culture juu ya tamaduni. Illusion ya wisdom, mini slave of freedom. Lakini roho yangu join a house state ya state house. Sauti ya ambition. Nina cosmically culture juu ya tamaduni. Illusion ya wisdom, mini slave of freedom. Lakini roho yangu join a house state ya state house. Sauti ya ambition. Robin Hood na hiyo bullseye, yule boy atakupo. Muki, Rai, aka John Doe. Jack wa all trades, acha ni define life yangu. Madre, Maringo, Magori. I guess me ni msik, I guess naitaji shrink. I guess nafaikunga ndio mademu watu wanitamani. Ama nafaikukafunga ndio watu watu wanitemani. Pengine, junataka kilo zogoro design ya maumauo veterans. Nataka pesa liquid, nataka future solid niko. All about kustack figures, nasikia conscience I count. Kwevo si point finger, ka profit yangu high amount. Tuwa sara yako, hiyo ni suara yako jo. Na usincho ni bure, juu system ni ya shilingi. Kwevo vanity ni worth it. Ni juu dunia ina force nifli culture juu ya tamaduni. Illusion ya wisdom, mini slave of freedom. Lakini roho yangu join a house state ya state house. Sauti ya ambition. Dunia ina force nifli culture juu ya tamaduni. Illusion ya wisdom, mini slave of freedom. Lakini roho yangu join a house state ya state house. Sauti ya ambition. Heaven na hell ni home, mukirai ni universal. Ni dunia dolls na idols jo. Weni nani mini mimi lakini nika kuna sauti silent na shoutio ni uongo. Okay, mini single entity hata ni embrace multitude. Na mtaangu ni fiti, shida ni kuna maboshi ndawa kini ombambao na kinde. Wengine sijui ni jenge tenje. Sikiza John say, natamani kuwa king to keep destroy dunia. Fuck blood, sweat and tears juu. Nimekuwa na adrenaline rush over the years. Nina mindset iko under siege na timi ndio overseer. In my defense ni evident ati tuli grow kwa TV ni lifestyle disease. Na imekuwa hivyo ever since ni confused when a blessing. So hawezi bust bubble yangu. Na yote ni juni. Dunia ina force nifli culture juu ya tamaduni. Illusion ya wisdom, mini slave of freedom. Lakini roho yangu join a house state ya state house. Sauti ya ambition. Dunia ina force nifli culture juu ya tamaduni. Illusion ya wisdom, mini slave of freedom. Lakini roho yangu join a house state ya state house. Sauti ya ambition.